maamulka cusub ee degmada buur hakaba iyo weliba uu soo shaqo ku bilaabay albuurka oo 19 bililaha sanadkan uu soo shidhigay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya isagoona kaalada bulshada si lan hagaajiyay garoonka diyaaradaha shacabkuna yoon helana adeegyada aasaasiga ah sida walbarashada, caafimaadka, horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha, dhiirigelinta beeralayda iyo walxasaarowka. Cabdullaahi Shileeti oo ku mid ah madaniyaalka golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya waana ku jeeda degmada Buur Hakaba ayaa marka hore bogaadiyay maamulka cusub iyo shacabka tallaabada ay qaadeen sidii loo dhisi lahaa garoonka diyaaradaha degmadaasay wasoona bulshada iyo maamulkan ka baaqi in ay ku shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada degmadaasay.
May faday in inta kala hadala jaaladiyalka saddex buurood oo ka jeedan saddex buurood meel ka soo rooga ama Yurub hanaga tooy ama Australia hanaga tooy ama hanaga tooy ilaahay baan wadamada Carabiga sida Saudi Arabia ee meel kasta meel baahanya in wadankii isiga ka jeedan geega argaasan in oo consulki usubnaay oo umrishii hada aan deena nus bil in airportki usahaagi taasna ma ta guulan hooyti saddex buurood way iyo macnaha howl kale iyo si wadan in baladki nadaafadiisi bilicdiisi ka shaqeeyaan ya wada hoolasay consulkaas oo hada gudoomiye ka ah oo doona magaalada ka ah Ibraahim mudan Ibraahim Leesamo usii iyo golashayba magaadan talaaba eedi eed farax badan oo eed in farax gelin jaaliyalka ma sheegay nan wadashii u sii dhisade dagaashii u sii dhisade dagaashii u sii macnaha halkaas ku suubsade buuraka bageega dib airport shalla nadiifisay aragtay meelan baahaya in maamulku cusuban la kaalmay oo meel aray xoog ihiin la kaalmay sidii airportki ee waxyaalihi daruuriga ahay oo isin buur lug soo bay fadhi isin nafta maal galataan in isin buur lug soo satan ma waa walan baahay way na ka soo shakhsi ah deegaan kasta ka jeeday la ka meg email le ma dus deegaanka kiishay us maal galday lug soo sadaw tan higda ay la hadalay ganacsatada oo deegaanku saddex buurada ka jeedan ama hanaga ay haruuga ma buura kaba ama muqdisho ka noolaadeen ama meel kasta haroogan ganacsatada iyo lumay laha in isee maamulka dhil suluntaano dhil gelidan xoog iyo dhaqaalada maamulka ka taageertaan deegaanka isee roogdagna war ku obataano ganacsashay isee meel aray iskaalan balaar ka qaato airportkas khaasatan airport madilisiin leeymi waa wajiga magaalada way ama wajiga wadanku buuraka airportsha aragteen kulay meel ka sii fiirsado ay tahay taasi taa dhisay muuqato waaye
degmada Buur Hakaba oo ku mid ah degmooyinka ka dambeeya la ka dhisi golaha deegaanka iyo waliba nagdaasi toobal badan ay ku beddeli doonta culaysida badan oo horey in ka jarjaray degmadaasi